Ngiyabonga ukuthokozana kwamnyeza.
Njengoba iNingizimu Afrika ibhekene nenkinga yezidakamizwa, umnyango wezenhlalakahle naso-ke isikhungo i-Central Drug Authority basingetheke ingunguthela-ke yesuke ezithathu ukubhungu lona lolu daba-ke lwayinkinga yezidakamizwa. Ungqongqoshekela umnyango wezokuthuthukiswa komphakathi kuzwelonke Ms. Lindiwe Zulu. Ungqongqoshe, sibonga kakhulu ngesikhathi sakhe ekusena, sikubingelela ohlelweni.
Ngibonga kakhulu nami ukuthi nisinikeze ithuba si-Department ye-Social Development. Sisebenzisana-ke njengoba usushilo nje, sisebenzisana nabanye abasebenza nathi ukuze siphelise indaba le ebuhlungu yezidakamizwa, ikakhulukazi phakathi kwabasakhula abancane. Into ebuhlungu namhlanje sekuwukuthi asisakhulumi ngezidakamizwa kubantu abadala, sesikhuluma nangezidakamizwa ezithathwa abantwana abancane, iy'ngane ey'ncane. Impela kubuhlungu kakhulu.
Shuthi-ke ngamanye amazwi-ke inkulu le nkinga yazo izidakamizwa-ke la, ngoba ngesiphika ukuthi ikhona la eNingizimu Afrika. Ngqongqoshe,
angeke siphike ukuthi khona. Uma singaphike ukuthi khona, ngabe siyaganga impela, ngoba abaningi emakhaya bayazi, bayahlupheka, bahlushwa yizo lezo ngane ezithola iy'dakamizwa. Abanye bahamba nazo baye nazo iy'dakamizwa ey'koleni, abanye in fact nje iy'dakamizwa izolo sizwe abanye bekhuluma lapho besho ukuthi bona iy'mpilo zabo zishintshe kanjani, zaba buhlungu kanjani ngenxa yokuthi bathatha iy'dakamizwa. Okubuhlungu nje ukulalela umuntu owaye umuntu omkhulu kakhulu ebholeni, owalahlekelwa yiko konke, waze walahlekelwa ngisho nabazali ngenxa yako lokuthi nje idakamizwa wayithatha, walahlekelwa yiko konke, waqala wathengisa nezinto ezikhona la ekhaya. Kusho ukuthi-ke nabazali nabo baphelela sebe abantu abangasaphili kabuhlungu ngenxa yakhe. Ubesho nje izolo.
Ngicabanga ukuthi-ke akona okokuqala nisingatha-ke ingunguthela yalo lolu hlobo. Ikuphi enikuthathayo kulezi esenike nazibamba ngaphambilini? Umehluko ukhona la, Ngqongqoshe?
Uma uhluko ukhona, kodwa-ke nkosi yami umehluko mncane, ngoba siphikisana nabantu abathengisa iy'dakamizwa, siphikisana nabantu abathumela iy'dakamizwa zivela ngaphandle. Kodwa okubuhlungu kakhulu ukuthi i-South Africa akuseyona leyo country eyaziwa ngokuthi ithengisa iy'dakamizwa zivela ko-Latin America, zivela kuphi kuphi. Ukuthi kwala e-South Africa abantu sebayawapheka wona-ke lawo ma-drugs kwabona ngokwabo la ekhaya e-South Africa. Okukona ukuthi kubuhlungu kakhulu. Ngicela ukusho ukuthi-ke noma sibona ukuthi sinale nhlupheko ebuhlungu kangaka, asikwazi ukuthi sithi give up. Kuyofuneka sibe lokhu sisebenzisana nomphakathi, sisebenzisana namaphoyisa, sisebenzisana ne-Department ye-Health, sisebenzisana ne-Department ye-Education, sisebenzisana nohulumente wonke nje, ngoba yingako si-Department ye-Social Development sithi sesicela ukuthi leya interdepartmental eyayifaka wonke amaminista abhekana nako lobuhlungu lokhu ukuthi basebenzisane, sisebenzisane. Sesicele ukuthi siphindele kuyo leyo IMC, ngoba masisebenza singasebenzisani, sihlanganisa amakhanda sonke, kuba ingxaki, ngoba yilo nalo osebenza ekhoneni lakhe.
Ya, uthinti nabo ukuthi-ke la nizwele-ke nakomunye obe umdlali webhola-ke owangena kuzona. Uma nizwa-ke zona lezi zindaba-ke kubona abazidlala idakamizwa, bafakwa yini kuzona la, Ngqongqoshe-ke, nanokuthi kulula kanjani ukuthi bafinyelele kuzona?
Basakwa ukuthi mabehlangene-ke sekumnandi, sebe ney'mali, sebekwazi ukuthi babe namapati. Uchaze kahle nje ukuthi yaqala epatini, waziyela epatini yena, ngoba eselebreyitha ukusasida kwakhe ebholeni, wafika epatini wathola-ke kunale y'dakamizwa. Waqala kancane, waqala kancane, wagcine sengene shi phakathi engasakwazi ukuphuma. Akukho kulula ukuthi abantu bazithole iy'dakamizwa phela, ngoba abantu abathengisayo yibo abantu okufuneka ngabe sibhekana nabo ngqo kakhulu, ngoba yibo abenza imali. Bona abanandaba ukuthi ubani othengayo, abanandaba. In fact, hayi ukuthi abananandaba nawe ukuthi ubani othengayo. Baqala lapho ukuthi babe bafune abantu, ba-recruit-e abantu abazohamba babathengisela ley'dakamizwa zabo emiphakathini. And imiphakathi-ke sithola ukuthi kukhona abantu abaningi abakhala ngokuthi abasebenzi kungakho mabangasebenzi ke babona ukuthi mabangabe ngaba yibo abathengisayo bazothola imali akukho sekwaba into nje yakhona ukuthi ukuthengisa kwedakamizwa sekwaba into enormal ingakho sithi sicela imiphakathi isebenzisane nathi ngoba esikhathini esiningi futhi nokuthola ukuthi umphakathi uyazi ukuthi hoba nabathengisa idakamizwa kodwa ayikho into abayenzayo sometimes uthola ukuthi bayesaba nabo bathi hayi asikwazi ukureport emaphoyiseni uke washo ke abanye bathi hayi cha abanye basebenzisana nawo amaphoyisa ngifuna ukuthi ukuthi phakathi kwamaphoyisa yilabo nje abayifiwe amaphoyisa enza lokho amaphoyisa amaningi bariska ngisho neimpilo zabo belwisana nabo abantu abathengisa izidakamizwa
iyakhathaza le ngongoshe indaba yazo lezi zidakamizwa ngoba ke usathinta ke indaba ke yabo nalabo abazidayisayo uma ubuka iminyaka yabo iya ngokuya kuba abantu abasha abafakwa ke kuyona lento bazidla baphinde basetshenziswe ekutheni ke bayisabalalise zona lezi zidakamizwa njengoba ubalulele nomthelela wakho lokho emndenini yakho umuntu nasemphakathini abaswe sibehleli
yebo ingxaki ilapho kodwa ke thina sibona ukuthi enye into esingokuzofuneka ukuthi sithi siyenze sesiqinise isandla ekakhulukazi ukuthi amaphoyisa athole kwabona labantu abakhulu kubona benza imali ngoba amaphoyisa angagijimisana nalabo abancane abalapha emphakathini abathengisayo abantu abasilethela inkinga yilabo abapheka idakamizwa yilabo abenza imali ngedakamizwa yilabo abaphila impilo kanokusho bahamba ngeemoto ezithize bahlala endlini enkulu yibo ke bakakhulukazi labo bantu esithi kuma emaphoyiseni nakuminister bekicele sicela ukuthi ke bathi ukwenyusa nje baye bafune bona labo ngoba kufuneka ukuthi lento le siyilande la iqala khona ngoba mase siyilanda la sethiwa hayi abantu sebayathengisa nje sibamba abantu abancane abangatheni iSouth Africa kufuneka ibhekane nalabo abenza imali abaphila impilo emnandi ngenhlupheko yabanye abantu
kuyazwakala amageba sibonge isikhathi sakhe ekuseni
ubonga mina kakhulu ngikhonze kakhulu nasekhaya ezizwa lenhlazatshi omkhulu nogogo siyabonga ukuthi basaphila
siyabonga kakhulu ungqongosheke wezokuthuthukiswa komphakathi Ms Lindiwe Zulu kanti ulungisani mabaso uthizwe lethu libole ngenxa yawo ama drugs ngoba ke nabo ungqongosheke base